zlatestmusic.com.
Mutimbali Veleki, dreams of a soldier. Dikalezi maboko, kusina likoko, nezifa buloko, ninze niola maloko. Pono, yaka inakono, kono kwinzi kozo, yaka kiasi hozo, yeah. Kimpo ya muli muku, sina kutunda naku, ziva kukuba maku, sina kufuma nabu, tata kuzaka na hu. Pula manzwa muli muku, nakuliza haili luke, pili ngelo ila mulimu. Sisheke, kwa gulozi. Naza maisa hande, kafe la bulozi. Rap music, ye kolile. Konji phone kafeleza, fani tatafarile. Lizwele la matoho, not from the blues. Every game has got rules, follow the rules. I'm self-disciplined, that's why I'm a soldier. The BS, big thinker, dreams of a soldier. Ona banana ba, bato kwa mweteleri. Kutandile ilimo, bas na mweteleri. Seikwa na nako yaka, nikaba etelela. Nitaba etelela. Ona banana ba, bato kwa mweteleri. Kutandile ilimo, bas na mweteleri. Seikwa na nako yaka, nitaba etelela. Nikaba etelela. The brain inside my head works in conjunction with a soldier. I'll never lose cause I believe in victory, soldier. I had to go to school to get the education. This society must believe in the elevation of today's generation as the only mission to plan and to think the best contribution. Aluka isiela fela banana ya tatafala. Luna ni kuva luta bakulisi kea pala. Manzu ya luke na kuva abu zwize atuto. Kuva ni buka muso balulisi ni kwatu. Vanze bakuka kuka, mama kululu. The brain must never be dormant. Ni mwabu hulu. Chakulibu pilo buto kwa butali. Uhali butisa fela matata abu sepahari. Ahali pazu hafahari. Babona fela, the soldier. The BS, big thinker, dreams of a soldier. Ona banana ba, bato kwa meteleri. Kutangileri limo, bas na meteleri. Seikwa na nako yaka, nikaba etelela. Nitaba etelela. Ona banana ba, bato kwa mweteleri. Kutangileri limo, bas na mweteleri. Seikwa na nako yaka, nitaba etelela. Nikaba etelela.
Puzo kubuza kapo kufuma na kaluri. Mwendika afela ruka kona kufuma na tuto. Yami hupuloka tuloko tuloki marika. Kadi marika wari wana marifansi lupila. Bani kuzize kapane zola piliku ya kwa pilika pili pili. Na zola piliku ya kwa pilika kuliki musipili waluri. Kufitela nikera mariluri bupilo waki waluri. Na kuyali puzo kubuza. Buza kuli falifansi ya haukuza. Kuza kuli alikapazula habusa. Habusa kukaba fumana baka kutusa. Aluka lifetule ni kuli yeza tata. Kuli marika kafela zeo zeba bata. Baka lifumana kuli fumana katata. Kona baka lifetule la luna kwa pata. Aluna kuli kwanisa. Anisa sabisa mechembele baka muso. Suswani sose suswanisa. Muli mulu tuse. Luva na bahao. Kakuli bundume valuri kibwa hao. Luka kubama kuikupela mwalibizo la hao. Ona banana ba, bato kwa mweteleri. Kutangileri limo, bas na mweteleri. Seikwa na nako yaka, nikaba etelela. Nitaba etelela. Ona banana ba, bato kwa mweteleri. Kutangileri limo, bas na mweteleri. Seikwa na nako yaka, nitaba etelela. Nikaba etelela. Etelela. Ona banana ba, bato kwa meteleri. Kutangileri limo, bas na meteleri. Seikwa na nako yaka, nikaba etelela. Nikaba etelela. Be the best that you can be, nako yao kie. Be the best that you wanna be, nako yao kie. I'll do my best in my game, nako yaka kie. I'm doing my best in my game, nako kie. Be the best that you wanna be. Be the best, do the best that you can do. Do the best. Doing my best, do it again, do it again. Be the best that you can be, nako yaoki, yeah.
Zlatestmusic.com.
Libeleki.